yes again. Candida,
my son,
Ukurasa wa mapenzi kwako huyo. Zawadi toka kwa Mola aliye juu. Furaha iliyoje nimekuwa kwako tu. Leo tu furahio. Kama gari na nyumba for you. Chereko na mikono juju. Leo tu furahio. Leo na wale. Leo ni tu furahio. Leo tu cheze wote baby. Thanks to God yo. Leo na wale. Leo ni tu furahio. Leo tu cheze wote. Bibi ya rusi alive munono na mika sotika ngomoka mkuki kumoyo. Yamani chusifu ye ni vigere gere kidogo. Mimi kwako sijiwezi fura hapa kama chozi. Siamini nimekuwa wapenzi. Nasitisha misele niepushe kelele. Pete hii kwa kidole tupendane daima milele. Kama gari na nyumba for you. Chereko na mikono juju. Leo tu furahio.
Leo na wale.
Leo ni tu furahio. Leo tu cheze wote baby. Thanks to God yo.
Leo na wale.
Leo ni tu furahio. Leo tu cheze wote baby.
Posti Twitter, Snap, Chati, Instagram. Sogea nikulishe keki tamtam. Na magotu na vopiga kwa nivaha. We hato siye. Maliza uzo tesa kwa kole.
Baby.